ka kite koe he āhuatanga haumeke, he rereke mai o tātou nei whare tawhito o ngā whare whakairo. Engari, kei roto tonu, aua momo āhuatanga, aua momo kōrero hoki. Engari, nā mātou te waimari o tō architects mea hau anō hoki, te noho o tahi ki te tau o te whānau rā, kia wānanga e o rātou kōrero e o rātou kōrero tukuiho.